He beat me harder than most of you dickheads. It's Lamco, Krez, J-Clan.
You chilling with the maddest producer out here.
Nipe mic, nikupe some bribe. Producer to record the vibe. Nimefika high 555. Nani late in the night. Mina G tuko undercover. So jua shuguli ni drill. Platform fiti nimepata. Mina give out all my skills. Wako wapi ma op. Wakama opposi motion. Oh no. Nasikia wako busy na lotion. I pressure ni most. Na feel kupotea, na feel kughost. Na feel kuview, na feel kupost. Mini rapper, so story ni most.
I put my game face on. Make sure that you niggas is ready for war. I said the damn race off. Nike chini ndo sneakers alafu kolon. Tana mtespika mnagopa kusika. You know me but you don't know where I'm from. Zishike kastika then yanze kupika. Kiwake mkiuliza form. Walai I'm feeling fly. Na suni kom after ni wesema tu chipo fry. My goons up in my zone. I know they already reslide. Turn a drill into a song. But I know that you gonna vibe. Ukweli Joe I lie. Walai I'm feeling fly. Na suni kom after ni wesema tu chipo fry. My goons up in my zone. I know they already reslide. Turn a drill into a song. But I know that you gonna vibe. Ukweli Joe I lie. Why lie? Na sifa ni fisa. Nilipo wafiche kabidi ni mesafisha. Ita preacher vile tunaroga joadi mnajificha. Nikupeleke shule we niite adi teacher. Nipige ma swish, mlete ma dish. We niite lilo juna kocha na ma stitch. Okay give me a second, coming in fast me I'm never be second. I'm a force to reckon, ukidai ni bacon. Marezo ma bacon, chiwami ribego na. Ni rapanzo vile tumetango la. Adi manzi ya nadai tango. Like call up, who want smoke? Ulianza kurapo, kaanza kukumoke. Leslie limtupa, jumia one more. Na chukua yote number 1 to 4. Ali double tap, POD call ni digger. Alitaka trap lakini drill ni bigger. Busy with the cap, my shit way deeper. Itabidi shows tukienda mna lipa. Moving like a ghost rather than a grim reaper. We making a toss, no loss ni kusipa. Ukianza kuboss, be ready to dip. Champion run again, gang don't keep. Walai I'm feeling fly. Na suni kom after ni wesema tu chipo fry. My goons up in my zone. I know they already reslide. Turn a drill into a song. But I know that you gonna vibe. Ukweli Joe I lie.
Leti kuna manzi ananimaliza. Ni mdakadi kuliko giza. Nasikia anapenda pizza. Pesa otas mi bei nafika. Umchezo ni wakuigiza. Sijui kuswimini water resistant. Atuka pili ni biza. Ndiyo mana nastaga kwa giza. Mahali tumetoka I swear ni kungangana. Nigala naitwa Mary Daily huniombeanga.
Naleta worry jumini meban. Nasema weni kubaya tuchore kiplan. Tundura mblina bila gun. Tunapurura uliza mafan. Dosh ni chura na baki kwa van. Mboch ni diura kwa kichwa meva. Tuki perform ni vile inafa. Tukitoa form utapata tu vifa. Walai I'm feeling fly. Na suni kom after ni wesema tu chipo fry. My goons up in my zone. I know they already reslide. Turn a drill into a song. But I know that you gonna vibe. Ukwe Joe I lie. Walai I'm feeling fly. Na suni kom after ni wesema tu chipo fry. My goons up in my zone. I know they already reslide. Turn a drill into a song. But I know that you gonna vibe. Ukweli Joe I lie. Walai. Walai.